E Bethlehem omulokozi yazalirwa Amanya ge Kristo yajja kutuza ula E Golgotha kumusalaba yakomererwa Yatufula baddembe we yatufirira Zena wetu be balamu Zena wetu be nesanyu Endwadde yazitujako atambulira mufe munda ifa baliko Tulimana mu Kristo Tuwangulira mu Kristo Zempumulira mu Kristo Yatuwanguza omusajja Kristo Tulimana mu Kristo Tuwangulira mu Kristo Zempumulira mu Kristo Yatuwanguza omusajja Kristo Kure kisachi nze nalokoka Enjegere zali zisibye nezikutuka Batimayo na yete ya sirika Weya mui tagamaso negazibuka Lazale magombe na yeya golokoka Kati abarade mula golero muyimuka Mwabasa mizere dagala lifuluka Bajaja baduka lubale wakuzirika Aba koye yesu ya baumuza Ngaza kayo muoza aba sembeza Tasosola mwena mwena aba niriza Tulibana befena aba musembeza Tulibana mu Kristo Tuwangulira mu Kristo Zempumulira mu Kristo Yatuwanguza omusajja Kristo Tulibana mu Kristo Tuwangulira mu Kristo Zempumulira mu Kristo Yatuwanguza omusajja Kristo Obulamu bunyumeno mu Kristo Nze yamanya ndi mutonga Jali mulubuto Yazijayo mugetonga Zijudaka sotonga Sirina chenino kujake njoka mulubuto Kati wesaba mulinyalia mfuna because loves me Nango kumweba zao mpaye chimweche kumi Ebizibu webija sikaba njogira wonimi Sirina chentiawe man don't play with me Ampadobu yinza yesu kunsi Bionabi angenze sirina wasi wasi Sekuba gizandi timu no stressi I'm for the boss mweno resi siti alosi Mwesu bangula ansu mululuwa ansu kuluma mbulu muka Yandabirira kule mbera nze nengo berera Ensozi yazi sete zaba foye yaba umuza Alimuze munda yesu wenzikiriza Tulibana mu Kristo Tuwangulira mu Kristo Zempumulira mu Kristo Yatuwanguza omusajja Kristo Tulibana mu Kristo Tuwangulira mu Kristo Zempumulira mu Kristo Yatuwanguza omusajja Kristo Tulibana mu Kristo Tuwangulira mu Kristo Zempumulira mu Kristo Yatuwanguza omusajja Kristo Tulibana mu Kristo Tuwangulira mu Kristo Zempumulira mu Kristo Yatuwanguza omusajja Kristo